dajimsafi.com.
Usipime gram ishakubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime usali happy niki cheki skeli kitiki katnashinya katrap na usipime
na utaki kugonge wa kwako
usipime
kate achia jicha za macho
usipime
kipola pena jipa mapaso
usipime
tushetu bado jini kuhasa mimele kwan kutoka kwa block na kukafunga kibazenga plan B maybe ngeskuma unga kwa mavenda shombo iko beast na mabunda za matenga talent inanelisha kao lunga ama wenga bado uko sabi unongoje uradi ya jicha ujengwe rwabe nonona dada ni fisa morio jikaze jusipo gedai na pita all of a sudden ni wepe kiako una visa boys wako walikuwa embassy ya steto woki wa mafuaka ma embassy unateko igu kakupiga boost bonoko sauko poste kama pimpa na recruit mapoko hakuna mkate ngumu mbele ya chai I'm about that bread kosa maziwa ufanye mwere ya fry shere ya ngwai grind kama bangi na rasta jumaziwa na bread bado ni ganji kwa hustler
usipime gramisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime usali happy niki cheki skeli kitiki katno ashinya katrap na usipime
na utaki kugonge wa kwako
usipime
kate achi ya jicha za macho
usipime
kipola pena jipa mapaso
usipime
tushetu bado jini kuhasa
a lot be said but brother I was taught this way at 21 life ikanipiga coffee msei caught this case nikapele kwa court this street but after me kutoka jela nijua god is great the boss is paid without having an office space the profits came industry kai confiscate dobas nanguka back to back sipati mbogi space cause lyrically bro I got a toxic trait kifo cha mende snitch up awezi kasi Lendo sinipende Lazmo kuna nione ya gere Weni kinembe Kusi nega mindio kadere Yo wa mudende Leo mutajua nikombere Nikombere kama county central Zangu ni zangu na hizo zao ni rental Mse hata sema misi fao ni mental Jet lean dan ya Shaolin temple We struggle to get the dough Jipata unataka more Nyaza na kushika song Ka notice pado yuko low But listen that was before Juvile ajile grow Nikaza kupiga show Alafu jina yika blow Sondo your content charge you upload faster I rap monster I'm a havoc to ghostbusters Nigga you done na your subject ni close chapter Jumziki kifail wanageukia podcaster
Usipime Gramisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime Usali happy miki cheki skeli kitiki katno ashinya katrap na usipime
Kautaki kugonge wa kwako
usipime
Kate achia jicha za macho
usipime
Kipola pena jipa mapaso
usipime
Zetu bado jini kuhasa
usipime Gramisha kubali usidani tuko limited kwa jeshi ya gram na usipime Usali happy miki cheki skeli kitiki katno ashinya katrap na usipime
Kautaki kugonge wa kwako
usipime
Kate achia jicha za macho
Usipime
Kipola pena jipa mapaso
Usipime
Zetu bado jini kuhasa